Utajizana mulavu kuwaniwe baby. Utajizana saniwe baby.
Let boy from into mama. Maybe not Uganda. Remix.
Kamwe nukwe muganda. Nyewe ni wate bidil wangu. Kandi kwa bagulio mushango. Kunsinga kuwanu mushango. Baby mazima nicho china kwa zile. Baby ukunsinga nyenka. Bitiwe nicho chiwantu zile. Kukani we. Mazimilo kwa tiungwe na nukumaja. Kwa tijuka iwe ndevile. Nkiwe tinka waliwe. Nyamba deba nguko kwa kuleta. Kukuleba wena pulila kachinika chinyika. Yoko tao bagambire. Baby anje niwe bukwili. Nka karuka kusamu na mbune iwe. Sana cha mama e. Bile kota se sana wile wawe. Mama Nyamba deba nguko kwa kuleta. Kukuleba wena pulila kachinika chinyika. Yoko tao bagambire.
I'm going to go to the house. Oh baby, do that.
Kako muna funa kulitika. Okuna Rwanda kaswa zindika. Haile love nyawe kande mama. Mama
Love kama ruwai. Ngembozi za maruwai. Okunokushubirwa. Love kama ruwai okunokushubirwa. Love
it. Tinka kaluka kusamu na mfuni iwe. Sana cha mama e. Bile kota si sana wile wa. Kukuleta, kukuleba wena pulila kachinika chinyika. Yoko tao bagambire. Webi anje niwe bukwili. Tinka kaluka kusamu na mbune iwe. Sana cha mama e. Bile kota se sana wile wawe. Mama Nyamba deba nguko kwa kuleta. Kukuleba wena pulila kachinika chinyika. Yoko tao bagambire. Webi anje niwe bukwili.